Yo, yo, Boondocks gang gang, yo, prr, kang kang, wakali wow, yo, yo, Bio how clue on the beat, yo.
Budo na chorea umadam, buda zimiraru uka dance, weekend yo, iyo imelan, mkoba kila lisha unda plan, itisha hizo keku na majagu.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to lori, hakuna idha youth man we to lori, oldi kabisa to lori, to lori. Meda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kama nyaisanza tukubanju. Hey, ushageuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuta una wachilia mademo akika mtu na wapandilia stare yetu be tume garamia chiki masa tumeshachelewa sasa nani ata drive na tumeshalewa hebu chunga au mademo naweza kupora juu wengi wa uko ndani ni wako chiki sasa tu zime nice hiyo glass yangu niongeze zile ice najua nitabliki toka sasa mpaka night
hey, itisha mzinga bana ziki come to rory hakuna idha youth man we to rory oldi kabisa turorie, turorie. Meda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga amekam turorie. Makek zikiisha muratina turorie. Tuki mix na kindovu zitugorokie. Mina katabiko adimu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Nakaitabidi minta city adi wada. Kima uru toa kutu adinki wajaba. Nyore ya miya bwana tambu wala wama.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Yo, nabonga tu Arabic, nina bonga tu nangeli. Ya waroro amekamu, amekrom ka bakteria. Nataka tu nilewe, nipe boy adi maeri. Ya kadeli ya kusere, tunapungi tu ya maria. Shikisha njugu na bebe dei nika chok. Hapa mindo sponsor, mindio the host. Figa dot, figa chok. Na makula na matost. Kibash kiko lit, kime anda tu kubani. Kiu miguna miguna come, baby come. Zama dems zime nice, ome anda tu kutan. Na wagenge zime shika ni kushuka na madam. Nina die, figa 8, ndo nisikie tu kutam. Kata kutu towa nyege, punguza mahanjam. Ukutenja kuwa manga, tunapenda vitu tam. Na kama we ni fisi, kama laenda kukross yo. Seti kish, kende chain, most, most.
Shuka na madam, julu bang, kanigan. Tuka iyo plan, kurueng, doni ban. Kame sani pedi, kuna mresh, asha wet. Kame seti already, sunajua wendo next. Kame mada penga, sunajua hini case. Canada ya moji, kuna aja ya kutes. Anadai, konyagi na machesa za makres. Anacheza kunguni na sijui kanipest.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldi kabisa to rory, to rory. Meda ofisi to rory, to rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Shuka, 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 shu